Setene Kirolia Bishop's Yacht University litongoza H4 chanamu ochimo chi Technology and Innovation Support Center in Embarra. Omkolo guno gwakulembeddwa mu ssentebe wa board ekitongole ki URSB Ambassador Francis Butajira era nga yagambye nti ssente eno yakuwagira ebyenfuna okuyita mu bumanyirivu n'ebirala ng'ebyo era bw'atyo n'akubiriza zi yunivasite endala okussa ebirowoozo ebirungi mu nkola. Omwandiisi omukulu wa URSB Masi Keinobwisho yagambye nti ssente eno eya Technology and Innovation Support Center ng'eddukanyisibwa wamu ne World Intellectual Property Organization yakuwa mawulire agategeerekeka agawagira okunoonyereza wamu n'abayiiya okukola n'okutunda ebirowoozo byabwe n'ebiyiiye obulungi ddala.